jambo kwa wakati na kuamini. Yale machungu hayakuja kunitoa uhai, yalikuja kunipa imani ya kukuamini. Nitakushukuru kama nikipata leo, nitakushukuru kama nikikasa kesho. Mimi ninachojua we unaupendeleo, oh oh. Nafahamu zako zimenizidi upeo. Leo zamu yangu umenikumbuka na mimi, mbona siamini nitakulipa nini? Leo zamu yangu umenikumbuka na mimi, mbona siamini nitakulipa nini? Asante baba, asante baba, asante baba, ninakushukuru baba. Asante baba, asante baba, asante baba, ninakushukuru baba. Jua wakati wako ni sahihi, hivyo nitasubiria wakati wangu, wala sitalialia kwa ndugu na majirani. Ila ninachojua unaniona. Nitakushukuru kama nikipata leo, nitakushukuru kama nikikasa kesho. Jua we unaupendeleo, oh oh. Nafahamu zako zimenizidi upeo. Leo zamu yangu umenikumbuka na mimi, mbona siamini nitakulipa nini? Leo zamu yangu umenikumbuka na mimi, mbona siamini nitakulipa nini?
Kushukuru baba.